nguvu ya mapenzi unaelewa. Sitaji maumivu ya moyo baby. Sitaji nilie lie ma baby. Nakupenda baby. Unitunze, nimekupa roho yangu. Ulinde. Nakupenda ma baby. Rebecca, nakuita. Sitaji maumivu ya moyo wala staki niwe lonely. Nimekuchagua wewe na kupenda tena wewe, hakuna mwingine zaidi ya wewe. Rebecca, nimekuchagua wewe, hakuna zaidi ya wewe, na kupenda sana wewe Rebecca. This song special for you, my love. Rebecca. Lush sound. Lush music. Lush music. Wamepita wengi sana, kama wewe sijamwona. Vile ninavyo kupenda hakuna, wamepita wengi sana, kama wewe sijamwona, vile mimi nakupenda.